Yeah.
Napenda ni wanawe kila siku kila muda ma Ona Mapenzo na yonipa kama sosa nimeshiba ma Ona Ata nikiwa na mawazo unanifariji Nipo kwenye joto njoo unipe baridi Ata niende mbali Sito kusaliti na hey, Wendo wangu wa moyoni Wengine sitamani tena Ata nenda mbali, sito kusalitina yeah. Wendo wangu wa moyoni, wengine sitamane tena yeah. Oh na 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 na, no na 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 Wendo moyo na uzima, ni petrol love Nimesha zima, kwako siji west bongo Danzima, nimekuchagua we, we
Hey sweetie, hey shorty Jo hapa sogea tupige story Jana na leo mapendo inaongezeka Nikitoka kwako siji wapi utaniweka Naongeza mabweka, kule napeleka Kitandani navuta picha ya sereka Kama miereka, fali tunacheka You are way special, mchumba umeniteka Nimekuwa mateka, cheza kama striker Kama nabuia ndo haswa na nyeta Usije ni hepa, you are deteseka Staki zile story, kaza buricheka Cheza na Jinga, jinga, kista Nyota yangu bora, bora na yonga Kukupenda swezi, swezi kukata Please baby usije, sije ni hada
Wendo moyo na uzima, ni petrol love Nimesha zima, kwako siji west bongo Danzima, nimekuchagua we, we, we Wendo moyo na uzima, ni petrol love Nimesha zima, kwako siji west bongo Danzima, nimekuchagua we Nienda mbali, sito kusaliti na hey, Wendo wangu wa moyoni, wengine sitamani tena hey, Ata nienda mbali, sito kusaliti na hey, Wendo wangu wa moyoni, wengine sitamani tena hey.